njani na kuwe Kudala ndifunu kuthetha nawe Nto nje ndiyoyika Matate Buthi lobukhozi Manda nabo benditsala tsala Mna ndifuna wena wedwa Manda nabo benditsala tsala Mna ndifuna wena wedwa Ndijinje ndakubona Ndibethwe lufalo Ndipupa ngawe Ndikhwaze igama lakho Ingqonda isebenzi
Alan